ubanzi olude njengolimozini yeah. Ungithinte manonini yeah. Owuthando lwami uwesithandwa lubanzi olude njengelimozini yeah. Ungithinte manonini yeah.
Seven days.